You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America.
Forgive me, I will. like sunshine for your soul, the African Music Mix on VOA. From the Cape to Tangier and all the points in between, take a musical journey on the African Music Mix. listening to the best selection of tunes from throughout the African continent. The Voice of America's African Music Mix.
Wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji choni chonacho kilindo nyesha kibaji kwa fanya wazu kaji wendaje kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji na baki nikituliza majibu baro nigiza labda mzuke mjiza kubadili hizo fikra za ndoto na hofu au wazila ndo vipofu kamili kuwa batili hizo ni njama potofu kika maji wa baridi ya kiwandana jokofu nami napima pembe panapo mstari mnyo off staki kula mifupa nataka kula minof au niweke tenzi ya pesu welevu uwa mwepesu nipate kiokos na nasulizi hifasiri nyotokane na giza nikaziwa mwanga wakandiri umize kichwa msi sijonekane batiri shika mic kwa diri au tue hongo kwa siri hip hop china kisi tonekana simsafiri nasto iskatama kweje rap drink na diri konyesha kipaji kabiri na ndipo watapo kiri Kilindo nyesha kipaji kwa fanya wazu gaji wendajo kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji choni chonacho kilindo nyesha kipaji kwa fanya wazu gaji wendajo kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji fanya kwenda mlama kama jahazi lisha zama funguwa jichora chatu rekebisha mboni sasa tazama kipi kio nacho au mesahau sili za zama usipo ziba ufa utakuje jenga ukuta na mahute kimbiri mali popote takukuta instead atapa kushika kika hapo tofurukuta huni fando list wa hip hop ndani ya bongo na fresh taki dogo wasaniku tupia na madongo awelevu mechahisha na ufahamu katiko bongo marafiki wanafiki bado naleta kiti manyongo machezi tracks za mwizao eti paka pe hongo watu nakwenda jamani kumbukeni tulipotoka kweli alikuwepo na sasa yupo bado anafoka tazidi kuropoka na kemia wop hata choka japo mambo yake kwa sasa yapo kimshazari wengi walikata tamaa kwa kuona fani hii hatari alipiga moja conductors zari kime tari wenye vipaji wa shiki na fast wazugaji wakae mbali yeah katitamaa kwenye rap kweka na diri kwenyesha kipaji kamiri na ndipo watapokiri toni chonacho kilindo nyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji toni chonacho kilindo nyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji mongo kwa sasa nani anastahili kuvishwa taji aitwa from mabongo kwa kuonyesha chake kipaji mbunifu wa tens watoksio sichotaraji kuonyesha upeo wa kili hadhira simone mzugaji wapo wengi wenye uwezo lakini wanakosa mitaji ndicho chanzo kikubwa kinachoficha vyo vipaji walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji wachacho batishaji moja moja wana vipaji kwa hali kama hii platinum bongo tustaraji na kuna testa ili vyovyote kuvishwa taji sikumbazwe na shangwe na kelele za watazamaji ubunifu wa tens na style ndizo zinazojaji siweke mbele kipato mkazani grow up kuna raji rap ni wito wala his father pito darasa rosha huli show ya dira pasipo malipo wewe ni msanii jicho la tatu katika jamii kufundisha kinadharia kimatendo kama nabii na rap takubaliwa tukienda kwa style hii ila tusikate tamaa kwenye rap trick na bidii kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri jokumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji toni chonacho kilindo nyesha kipaji kwa fanya wazu kaji wendajo kumisha taji sikiliza yetu mistari kama jeno wa kipaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji
Splendid sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Abubakar Aji, BA Production. Claude M.I. Ramba. Adama Wakoti, Olivier Soudemo, Papa Tijo Spain. Na aso akateneo ala ke koto ya tendo kirikiri na mbasada
African music mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Yabela, moto, ukita samadongo masadi kasadilo zamundel, ukita samadongo masadi kasadilo zamundel, mezome reyidi kamuge anetwe, emenwe, ameno yaye.
Réalité, Dieu n'a jamais été courant. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya.
Nali,
hélicoptère.
Eza,
Ezakoya.
Nali,
Alicolo.
Phénomène.
Voyez,
voyez. Voilà, voilà, Colombo, Gadiga, Nizana. Voilà, voilà, Colombo, Gadiga, Nizana.
Shabbat, Benny, Jenna, Nagala, yo, 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 yo. kabisa de pami.
JPS production number one, une fois de service à Boda Bodak, Eric Lukasi, Junior Takizala.
The Africa Music Mix.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Kina mama mpo. Ni pararira si pararira.
Na hata wasomeno mifupa mwanganga na
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
is something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Hey, yo, hip-hop heads, this is different. Zulu Boy and Haji coming through all the way from Senegal. Thank you, DJ Awadi, for making this happen. You know it's native, babe. Souls and these minds I was born to feed. Even those that look down on me like a mama succeeds. They heart envy and greed, the ink from my pen bleed. Ukun moya wumunte ni tufane ne gid. Wonga gasiz with God help we pata waka gashinj. Lengom zangwenti kwa lengom zangwenta ne wish. So if you feel you ilu ne flugu e lengomi orange. Vanessa your flow style sakus polish. Lyric with polish. We let it go since it's tonish. And we pull it up my corner on the sky. Gitetelana bantwana bezegim go bumbo so gasulu go wago. To winter. I'm so glad that I could reach ya. Now your soul will be richer.